mtezo sikivu haunisikizite na nani kakuharibu mbona ghafla kulizana wanuna bila sababu waniona mimtwana ukiwa nami wajifanya bubu kute sana mapenzi haya na ubia soko uria kuwamisha muamara wewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meungu mapenzi haya na ubia soko uria kuwamisha muamara wewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meungu heri mwagiza
on the beat.